Church. Dar es Salaam Tam Tamwezi Tangara Tana Lusa na Planta Shaba Tana Lusa Shaka na Siri na Tajiri Aya Aya Mziki Mtam na Tajiri Mtam Na Let's talk time Asuka 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 Na Yola Asuka Na Yola Sumukali, ananipenda Analiwaza na hodari Mina mpenda Mpenzi yetu tamu kwa tamu Tunakula kila leo Tumikutana tamu kwa tamu Tunazila kila leo Tumeshibana damu kwa damu Ananiota kila leo Kila kiniona matabasa Ananita ni mpeleo Hato ilamba sumukali Ananipenda Minaliwaza na hodari Ananipenda Wakitaka kula na mimi wakatai Wakatai ae. Mjibu baby wake na mimi Wakitaka kula na mimi wakatai Wakatai ae. Mjibu baby wake na mimi Wambie penzi letu Moto moto, moto moto Wambie penzi letu Moto moto, moto moto Wambie penzi letu Moto moto, moto moto Penzi letu, moto moto, moto moto Ongeza njonjo, ongeza njonjo Hapa mapenzi bwerere, mnyamazi shegelele Ongeza njonjo, ongeza njonjo Hapa mapenzi bwerere, mnyamazi shegelele Ameni shika miaka mia, kila kitu nagaramia Mtoto achana miaka mia, nimeshikwa nimeshegelea Sento ilamba sumukali, ananipenda Analiwaza na hodari, minampenda Mpenzi yetu tamu kwa tamu, tunakula kila leo Tumikutana tamu kwa tamu, tunazila kila leo Tumeshibana damu kwa damu, ananiota kila leo Kila kiniona matabasa, ananita ni mpeleo Hato ilamba sumukali, ananipenda Minaliwaza na hodari Ananipenda Wakitaka kula na mimi wakatai Wakatai ae. Wambie baby wakina tajiri ae. Wakitaka kula na mimi wakatai Wakatai ae. Mjibu baby wakina mimi Wambie baby wakina tajiri Wambie penzi letu Moto 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 Wambie penzi letu Moto 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 Wambie penzi letu Moto 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 Manze babe